Bro, face. They try.
Mkabila kushow, msanga nimenye.
Sina chuge buina wino.
Mkano kwa labo, msani kwenye.
Sina chuge buina wino.
Tekupusha ngini wase.
Sina chuge buina wino.
Nili do hitne.
Sina chuge buina wino.
Mkabila kushow, msanga nimenye.
Sina chuge buina wino.
Mkano kwa labo, msani kwenye.
Sina chuge buina wino.
Tekupusha ngini wase.
Sina chuge buina wino.
Nili do hitne.
Sina chuge buina wino. Sina chuge buina wino.
Always with my boys, people make some noise. They say that I'm a poison. How could this be for no reason? They tryna call the police. My hidden mango police. My fans are my devotees. My vessels are coolies. My baby, my Music of my life, come on, dick up a risky. Girls love my voice, pack on the caparisti. Snatchuge bobo, tikungo kanka jisti. Di ma color busy, nemu sandike ma fisti. Kabila kusho, ayimu saka divani. Snatchuge bwino bwino mani, zina sindina vangi. Wila mafuna kundimenya, agudinda kwila bibi yagi. Arizo teka wanji baby yagu ndiga pa status yagi. She be saying she like my music.
Kuma sina chuge buno buino.
My guy gundi feel like kubosa Gucci.
Kuma sina chuge buno buino.
Maka fika poti neni mbuzi.
Kuma sina chuge buno buino.
I'm a good, I'm a good man. Mkabila kushow, msanga nimenye.
Sina chuge buno buino.
Kukana kwa labo, msani kwenye.
Sina chuge buno buino.
Tekupusha ngini wase.
Sina chuge buno buino.
Nili do hit me.
Kuma sina chuge buno buino.
Mkabila kushow, msanga nimenye.
Sina chuge buno buino.
Kukana kwa labo, msani kwenye.
Sina chuge buno buino.
Tekupusha ngini wase.
Sina chuge buno buino.
Nili do hit me.
Kuma sina chuge buno buino. 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 Sina chuge buno buino.